e gar kon on kettino habaru suka on mator studio kala ngwaddanta on gicciro humono ko habar o aisa modda de mon farida ma fof ma farida
fofo ma aisa no gonda habaru cisi e gaddan da men jaddira aya
der habaruji meda didi hanani me pudde der wuro ga yadon tam suka on mator hombe no awjo lanaji be jartina himbe imagineji mumbe der yotra pindinol meda men jahe wuro agades don to men gaddanta on tarihi suka on mator ibrahim afiga do jalnugol himbe do lawol din iraq han wakati men kantrana on fijo chuninol baldi
men jahane on ton en agades inna fedde skap rebi umma tobe inna teedo lafiya jari je ga ibo saati mabbe nyanye alarba jotudo on tugo ko e himbe do nyaw pabbe e magani ko hande golder on ko en noddata arte mezian
nonon bannirawo ga miccintinde himbe ni sanga sanga no wada safare jonte pabbe e dun reme ton en der ko min agades kambe dar semi kittino ko bannime waddanime musa mamma ko dum firtide ngal fulfulde
do agades jonte pabbe torri himbe sukabe rewbe wombe le fedde tende lafiya jari no firta cellal no jawdino kay won ko naati firtugol ko e himbe nafaka sanga sanga o endan yorno Saudi Magaji, Secretary General Fedende Haleri.
Nyaw pabbe no woni no wada bononda sanne musabi ko min joddini sigila o wadango himbe tindinoje laabi kisnoji ko min nuhi min kokka himbe ko min agades pakkeji kemetati
nana sanga sanga odo hunno ko lati no wodi sanne har sawrugol yerno himbe be enna haliri
gaskiya ni sin
sengonga be tawri kam jomtere bolum dube kokki kandu njarmi dum matumi dama
that is
wala mbido mata beldum ko jarmi dum wadani kan dama mbi akito mi soda dum yarande almayali ki am
horebe galluren kanyi horebe region mo agadez fu le jili mu en gollal gal gal sukabe rewbe wombe le fedete de lafia jari golle lobben
banni raw min kam mi jemma ada woyna tugo der lana
aisa amma tunde ni mine mi hay wuro hakko du wuro gon en dani jemma wono mi di mi ha mi on sanni
to banni raw jon semen jaha wuro gaya don to mayo lady niger diam mudu nati sanne don to suka umma tore awjo tobe lanaji no don tinni no gada golle mube no jartina himbe imagineji mube semen kettino ko banni me waddani me fadel aluko dum firti dengal fulfulde
to tiidi faaba acca gollal awjo lanaji diam ko gon gadu be nyallan be jaara himbe are mun be jippinana be kojo wadun en
igo sambuhi
meden kojo lanaji der nyalo mano dudirdon fu odon keba buuti ujunere e kemedidi mane ujunaji didi
to lallai lokaci wora
der wakati o min kocchana lanaji amin wobbe na jaara farnijeria mane der tungaji
i koy tunga tunga zeniya
har filla ko darta awgal liji wono ko shaybu mumini horejo fedde awjo be lanaji ndiyan gaya hal
ki goyo
golede sukabe gonno gada de jom oni nimbe buri hadde liqi diina ndem sana dan fuddi jippal non ne wawta hojude aadi do majju de ba ko non da nimbe ne don keba
sukabe hew mabbe fu holli wiide ke yeñol ndiyam waddi sadorma sanne e do fi ya warta mo be gatto enda
buri yide sadorma gam dan nati fayotti to wadda no be nyambe be ngala no ngara fayinda hebayi a buran buudi ujinere ma ujinaji didi ferema
lankanto jiminum
Yes, kabe warbe ni demal won ko be gadanno kanon hikka ndiyan maayo ko jeñi dun naati bonni geseje mabbe dun sabbe cocci e do gollal laanaaji di enan jollugol himbe ya wartaaji
bannira fajoni ime wuro ga don to gadobe lumaku gineji toggoje ngiete du wurni waagu he majjunni fu wadobe golle de un sukabe on matore non
nanino aisa ganta o beedare do majjum toggoje wurni waaku ni ko esotata no ciweno leedi yaasi do fi on ni loktorobe kali gan adi lawol ko haani lota e se labi ganta beeda se me cetuno ko fadal alu waddin me ko firti dengal fuddi
nani to goje kany e sarraji ko rewbe ko worbe ko sukabe ko mawbe fu e be keba do le lumangu seda seda
burno waagu wite daraji ko suddete kambe kalti suka ko jangol sarraji e to goje ninom
walbal no irbe dai
kambe kambe min codoita nyande lumande nedda wadi sa no way hebde kujunaji nayi
ala borondo way boro
worbe rewbe nayabe sukabe himbe fu ngarta sodude
kaka de
worbe sodo be ndu neddo fu do wodi ko yidi e der kaddulde ciotteede be biidu dun tida cioggu feysel
ko hanera
den heba toggoje lobbe der mun chaada ki du fanon fu do endan kai sarra nyalla chaadaade burta buudi keme nay toggore du burta buudi keme didi ma nay
zangu hinzo zangu tachi
kaddulde jidon de loktorobe e be jabira himbe se sodi tokka laabi gontafon fadde mum bornado de docteur hamidou ndiaye no fammin do
ya certaine maladie
no wodi nyawuji ko tokkata koltede illeto de ittete don deni de lonnama faade laabi ko de lila fu no wawi wede ko neddo hisyan nyawuji goddi
eno hebani so tobe heobe latibe kay kay e der wuro gayado neddo yetobe e be jeya kaddulden enda
hanne tarihi mo gaddanta men nyanya alal aya
hannon men kalir tonga ni men gadde tarihi suko ummatore ibrahima afi imo wodi dubi cappande tati imma go'o imo wada jalnagal himbe do laawol den iraku imo woni der gallure agades ga hebugo beedaare tarihi makko ni seme kettino bannime musa mamman ko waddanime
ibrahima afi o cappato non latido jande mo hadanani kalaasi naya mo cge o watti hore makko e do fi jalnugol himbe do laawol den iraku
je feddi
mi do wada jallini de gal sembidinde en dan chaka leñol e leñol idun tawadundel gollitirdi habaru ko wadirte andinore
pour passer un message
ibrahimo o mo anditere radio shirmen e ndo haali fu sey o haala dun don ele haalaji makko
fu sabe chaque artiste
o don andi jimo fu no wodi kongol mun e dabare mun dum wadi komin cubi inde sirme fm kwat tabe dum fodi hakkileji nimbe faade wondira dum e wite non heba du konda nimbe kettino haalaji imin gattata do mun
ibrahim o anda o holli du fa hande o wi golla ngal on wadi jaltete gongol kam wadi ko andi leydi niger sanne kandu hokkimo o jojjini baade makko o jogi fa wodi
grasa ali muro on nabbi
der lawol dol jallinidi dini andumi Niger departementji chapande tati e didi ngammi der leydi Niger der gollal don ganni gommi mi do wadira ngordama
e do weltare kanyum e firdugol ko e himbe do lawol enda e ballaga hakkuni himbe dum wonno ko kanko Ibrahim afi chapato e dan tugi do mudum
studio kalangu pal tous les temps zarma zarma la fo essayer dans série chinois ils sont quoi ça ou sont en studio kalangu shan ya
joni se menata no de haburuji men ko sonnyinol on
so itagol pelle warobe latol bal ko du ujinaade didi e malasso e du ujinaade didi e malasso e go o ko wada alkamisa o en undu ko ligno
fijoji ni pelle on no eteno no loso leru october fajoni fijoji latol ittidirol no eten hakkunoji pelle en en
timode majjuni no wado e ton stade olympique mo istanbul Omen kantane o habaruji amen kuska ummator mi yetti ketinaki on ketinimen do ngidi hettinago habaruji oni on do lay RTL 3 didi imma jose ke tire bodion kiyare